kaka barazo kwenye mirolwa bachara bavamu embuto nebaluwa woku gena mumalwaliro okufuna obujjanjabi ekireetera abawerako okufuna ebizibu ebyenjawulo kusano okufiirwa obulamu. Okwennyamira kuno okukoleddwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Masaka ye Faith Nakiyimba bw'abadde ng'asisinkanye bannamawulire e Masaka eyo okubeera nga banyonnyola ng'ebintu ebitambula.
Obutamanya mu baami nakyo kitukoze ekizibu ky'amaanyi nnyo, fena tukimanyi bulungi abaami baffe be bavaako abakyala okufuna embuto. Wabula abakyala okufuna embuto abaami awe bakoma kuzibafunisa, tebabawerekera mu malwaliro sinakindi okufuna obujjanjabi singa embuto zino ziba zivuddemu, oba n'okwebuuza ku nsonga za post-abortion family planning oba engeri gye basobola okuyitamu okwewala embuto ezo eziba zifuniddwa oba obutaddamu kufuna mbuto. Ekyo kireetera abakyala oluusi nabo okwesuulirayo obwannaggamba ne batajja, kubanga abaami baabwe emirundi egisinga bwe balina okuba waka senta. Abantu obutamanya nti obujjanjabi buno gye buli era bwa bwereere, ekibaleetera obutajja ku malwaliro singa baba bafunye ekizibu.
Akulira eddwaliro lya Bukeeri Health Center 3 erisangibwa mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti ey'e Masaka ye musawo Dimpuna Nagawa alaze nti amateeka amakakali agaliwo ku ky'okuggyamu embuto n'abasajja obutafa ku bakyala baabwe bulungi mu by'obulamu tukiviiriddeko abakyala bangi okwebalama okugenda okujjanjabibwa nga bavuddemu embuto.
Twafuna abantu ku malwaliro abaali bavuddemu embuto 91 nga ku bo 17 okuvaamu embuto kwali kwekwasaganya n'obutabanguko, naye nga ku abo 17 abaasinga okukosebwa ennyo nga baali baana wakati w'emyaka 15 ne 19, kyokka ate era abajja nga buvudde ku butabanguko 33 baaweebwa ebitanda, kitegeeza nti baali bakoseddwa mu ngeri esusse ekyokuvaamu olubuto, gamba abalina kwe baali bafunye infection baabulidiza nnyo n'ebirala ebigenderako.